Ni mwanadamu sijakamilika, hadi siku ya mwisho watapumzika. Usisahau zuhu hana kosa malaika, fanya unisome. Busara zako na upole kadharika, ni wazi haviwezi vikafutika. Najua ya zoleki ya kimwagika, fanya unisome. Namaliza wiki, nyumbani sifiki, simu zako sishiki, bize na marafiki bora. Lakini wazi ulinivumilia vingi, tena vyenye thamani kushinda shilingi. Ni wazi siwezi kupinga, mara mimi ni mwanadamu na inatokea kuteleza. Ila ningeonekana mjinga, ningeikana damu, na mimi hata Mungu isingeweza kumpendeza. I'm sorry, 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 sorry. So lonely, 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 lonely. I worry, 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 worry for you. Sorry, 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 sorry. I worry, 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 worry. I worry, I worry, I worry for you. Mazifanya unisame. Oh, oh, oh. Oh, oh.
Desi, don't so sorry. And this is sort of my life. I've been hiding my beautiful daughter for 1 year, son. This is crazy. I love you, my daughter, so whatever you are, this is crazy for me, though. I love you so much, or whatever you are.